Gangezi kama kawa.
Yesu niwe na Tanzania, nifanye niwe mpole kama Tanzania, nibadilishe visia tabia, niwe na tanto kama kia famangania. Yeah, bila we kutrai kutu, nika kutrai kupanda kwa muna ya balun, katua ya tangun, umeleta nuru. I love you Jesus, umeniweka huru.
Umeniweka huru, umenipimp kama tzaburu huru, kutoa ushuru, na sing for you, kuonyesha niko huru, na live for you. Ni more pain but no gain, si complain na proclaim, na angusha mistari, tule ameni ordain. Ameni pea papa, na feel poa kamtui, amedunga pamba.
Nijifanya mina jua nikisail kama shua, uwe nami niwe shua. Staki pride ni guide, decide which side nita ride. Nataka niki rise, ndani yangu uji show, ndani yako mini flow. Neno lako wali know, wajua you run the show. Whoa, bila wewe baba, just a mere rapper. Come ndani yangu, take me to a level after.
Kikura
nijipate solo, niweke tumbo mbele ndo ninone kama bolo. Bila we mistaki niendele, uniangazie kwa giza na kuita untembele.
Bila we life ngumu kama mawe yawe, nataka niishi nawe yani nipagawe. Niwe Christian hako kama changarawe.
Come on Christ, put your eyes on me. Sitaki kushine, kama huta shine ndani ya mi. Nataka niwe Christian balozi kasiwe misioni.
Bila we duniani sina kodi, una kila kitu shinda riba rodi. Karibu ndani kama unapiga hodi. I love you Jesus, oh yeah. Bila we duniani sina kodi, una kila kitu shinda riba rodi. Karibu ndani kama unapiga hodi. I love you Jesus, oh yeah. Staki kurise, come on Christ, put your eyes on me. Staki kushine, kama huta shine ndani ya mi. Nataka niwe Christian balozi kasiwe misioni. Impossible, nataka niwe Christian balozi kasiwe.